ratingsafi.com.
Ngoja kwanza, ngoja kwanza. Adogo moja hivye Musa, twende done.
Shibi msani, You make it more money. Such money, bitch boy, you leave. Such money, bitch boy, you leave.
Wasiku zalau hadi watoto wadogo wajituzima mtoto anakuita dogo kisa ona na maokoto maokoto
kazi zangu show time na ndo maana sikwepeshi kinipa kazi na chako nilipe keshi. Sitaki ale mamba kusubiria kwa wiki mikiki mwenzenu misiwezi kazi nifanye leo pesa subirie mwezi usutani kela siku sipo nipa posho taleta usela kisha leta miyoyusho kazi yenye yangu sunaona na mwaga ya show
unaniangalia mina familia tena baba mama ukingona mefikia na mime tokechwa kwenye familia na ndugu watatu wananiangalia muda sio mrefu na simu amenipigia kaka tuna viatu wameniambia vipi pesa yangu mbona unanizungushia
si wengine vichwa majibu sisi gege kazi tuna sura laini ila loza kijambazi tukiwa kazini tunapiga kazi kazi nilipeni sefe usilete udwazi nishamaliza kazi
tangu saa saba mpaka saa kumi na mbili uona nicholesha muda wote nisubiri
mabosi wa bongo mabosi wa mchongo wanasoko mbingo kutoa pesa hongo bongoja uya nikute Tanzania unafanya kazi ngumu ila posho ya bagia santemu najijutia nataka kuzamia sauza
Mbokela kishe nijesh kufia vitani mitoto wa kiume so nilale lale ndani niangalie movie juma kanisha lukani
miso mwana umeada nimetoka shamba sija jatini shanka ukizima ta mina washa mishuma yani kwa kukiza no minalikata wanangu wanalikata kiza uwe kata kiza ishina moja kata kiza uwe kata kiza Japo wachawi wengi mbele wameweka uzio eti hawapendia ngumi mafanikio wananikimbiza kutwa kucha mbio mbio ingekuwa mchana lakini usiku wa manane we wanachotaka mimi na wao tufanane yani bongo wachawi ni wengi wengi na ndo maana vijana tujenge tukipata pesa tunawasamisha kingi yani mambo yasio kuwa na msingi hapo ntawaza ndani
Tukaishi ulaya wote
nakumali sana customer wetu tuna mama tolwe hii hapa nyingine tena wapi samdizo pachia nakumali sana dogo alake wapi pasopa dogo janja nakumali sana mitoto ya londo for mama mboy wapi nyuki mweusi nakumali sana blaza kenge
Produce of Vimeka will me sure.
Bakuanga makari kutoka wadachimsafi.com.
music, baby.